lakana bara damine na Ameriki dugu belebele basabala Caroline du Sud, Caroline du Nord ani Virginie ka kenye ni finye lakawula belebele sanjima na bewele nazarakana ko uragan ne uye toko kerenkerenenda la ko Florence na liye Ameriki korean fanfela gunka mo million kele ani tormo ya wunofla nyona uludebina usigi robla ni Ameriki dugu belebele sabana nunko nanana ka kenye ni lakana yi Ameriki chakeda min jambe ni finye lakawula nunu kasarama bau bara ula aleka fola Florence ben aleni barka badeye kakenyani jate kerenkerenenye nobetake kilo mwa anisegi onyonyi ne finye baye kakunda lendo Ameriki tlebiyan fanfela kan akaka nga se alamsa dona Ameriki sigiro koroyan fanfela nununka jate minena uye ni sanji la haula ba finye juguba ni jate mine kake naninye kabla duruka mi nabe ni sanji la haula ba fason ulu jate mine nabe wile nazarakana ko eshel de Saphir Simpson finye mi nabe akoro uya ira kafoko obetafo kilo keme fla ani mwa nyona la erkelen kononana Ameriki chakeda mimbe kasaraba ukumbeli barake ye ayira kafoko Florence Bena ikundani barika baye Ameriki koryan fanfela bulo ufe kase fo Pennsylvania dugu fanfela la amedo mina ekobi Ameriki finitiki unoya armeye olu ye wele black kafoko olu be la bena yasa kademe la se fema chakeda uma ukofole munu flenye ne sanji la haula tabayi nkanga se uma kat nyaninke ula kase ka marayoro nunu lakana hakilina jigina utu ani September kalot samba fla anitani ulumfla watila ni laha ula sanji banyona na utoko Arve Irma ani Maria ulukera sababu ye kamuro bachama de bone unina anika dolari nafulo miliari kasabichama de chenindo Ameriki jamana kokodu ya fanfela ubulo ufe ani bunka jamana dou nubewele kukaraibu ufanfe bulo ula.